tasoma aka university wafuna degree no mchara nofuna sina tabu era tontankana ntibambi ko mubutonda watawera wala bakulu zokubetena banka myobukusa bewa mwabasatira ali akatongole metalata nekula eduke tene wakalanga baduka chintu ekyo kyanuma tebali na mpisa awo sonya tene bamugeyengula tukole bwetuti amazima kagano yagala mwenyoko ewa mwefuuka omuko sikyebaka nokulya siria ebyenkola byonna bidobonkamu laba bwenkwesiga omuŋŋambire mwanyoko gwensimya fumbiri nsemire nsemire
Fana nyinga
atude wange bwati mu mulyango anize munange embaga ya gwanda nyagala nye tulina bafumo amterekere byange.
www.mp3ugandanmusic.com